벌려요, 이사 벌려요. 우쿠하고 소나기 반니 니메라타 아싱아 투키 관넨 자비리 니코 인비에 투쿠제 빌라 쿠초카 니코 인비에 이자비리 니코 인비에 투쿠제 빌라 쿠초카 niko imbie una mapenzi ya kweli unanipa mipaka na furahi I will praise on them if your name on high I will call you to say hello to say hello I love you gone I love you gone if you call you Swanyarai, chetani farai, imashida kara, wake yesu mina bondara, nimesimama kidete manko wima mimi, nitakutukuza kita imba yo, ngali ngali yesu anyarai, chetani farai, imashida kara, wake yesu mina bondara, nimesimama kidete manko wima mimi. Nitakutukuza kita imba yo, yo, yo.
I wish to call you to say hello, I love you gone, I wish to call you to say hello, I love you gone.
Cheza bila kuchoka, ntacheza bila ku, ntacheza bila kuchoka, ntacheza bila kuchoka.
Nacheza bila kuchoka, nacheza bila ku. Nacheza bila kuchoka, nacheza bila kuchoka, nacheza bila kuchoka, nacheza bila kuchoka, nacheza bila kuchoka.